exit in the building. I got my boy Mbez on this one.
Hata kama ni stanjulikana kwa kitawe rap,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawe rap,
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni stanjulikana kwa kitawe rap,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawe rap,
I'm supposed to be the same.
So vizuri nijifanye kama si wasiki, nijione staki sana onekana kwenye TV. Washa ndio kia kawahida japo VIP. Zeni it's gon' be whatever it's gon' be. Hata kama Zilla na Mel, vision of the monster. Ya mwangu ni diva female, vision of the hustler. Just kubadilika choka maisha ya wa hustler. I don't care what I say, this is all for them. Zibadilike ata nitoke kwenye mabango. Yes, Godzilla, I'm the boy from the jungle. Best nipe bit, yeah, nigga, let me kill them. Swaga skinya mwezi yo kucheke nigga girl.
Hata kama ni standuri kama kukita what up,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawira,
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni standuri kama kukita what up,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawira,
you know what, nigga? I think you're ready for this one.
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni na Howard za VMA, how star kama shim gani ya NBA. Hauna ela kwenye count nangia day after day. Nasi west kubadilika sane, I'm just okay. Wani nisha tane nisha wishi ya nifanyi pote. Nichenji sana wasichana kwa kumbiza stale. Nipende sife pitilize ya ni aliwe so. Nitamkela ata mungu wale nipa hi flow. Nitu nibadilishe maisha kisa nina mahela. Nanze kujisikia ni watenge baka masela. Japo na star kali ya kuteka higyan. Yes man, I'm supposed to be the same.
Yeah, tunajua tu wengi wako na hela so lakini isha msingi ni
yako. I'm supposed to be the same.
Hata kama una madaraka na unaweza fanya unachotaka so inabidi.
I'm supposed to be the same.
Na inabidi uwe na mapendo kwa watu wa mtaa waliokata tamaa. Kama
I'm supposed to be the same.
Uwe mfano kuigwa utoe misaada kwa waliopotea na vitu kazi ile yo.
I'm supposed to be the same.
Kuna tuto na team unahitaji misaada na wagonjwa hospitalini kama star so fanya.
I'm supposed to be the same.
Tusimbie tu wasichana kwa sababu maisha yanabadilika man. So inabidi uwe.
Supposed to be the same.
Tunia ni kati mkujo kutembea. Sisi watu na tuto mungu so weka mani yako kwa dini.
I'm supposed to be the same.
Kwa shauli watoto na vitu kazile wende shule. Shio masela sana jo.
I'm supposed to be the same.
Yeah man, Mungu anatupenda. Show love.
Show love.
Yeah man. Yeah man. Stay where you belong. Sibadiliki kutokana umekuwa nani.
Okay.